tusaba mukama nokowa ne tukowa tubadde tubivuddeko kumutawanya nga tulaba tatuyamba twabadde tuli awo nga balangirira abeesimbyewo ku bwa mmeeya okumanya nasanyuse nekyayiyangise k'ekikopo n'enkyasa nga mpulidde mu lukwago eriyasi ddala mutefula Kampala amaze okuzaawuka kalukwago ateredde mu ntebe y'obwa mmeeya oh awa mmeeya eriyasa wa mmeeya obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi oh awa mmeeya eriyasa wa mmeeya obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Songa ziri nyingi tukwago kwa sinzi tukusaba obwa mmeeya akulidde mu Kampala manyinyo kintu Kampala atambuza n'ebigere nga teroya w'abantu buli kimu akikola ddala mu ngeri ewoma mu palamenti yeyekka awakanya ebisabye n'okuyomba n'ayomba teyefulafula ate kyaba agambye kyekyo kyagambye yasoma nnyo ate muntu w'abantu erukwago asaanira ku bwa mmeeya oh awa mmeeya eriyasa wa mmeeya obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi oh awa mmeeya eriyasa wa mmeeya obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Sende Samona Yali mukwano gwange nnyo sekito Yafuka yuda nange mula Lukwago yete yefula Yampolereza ne mukoti Samu wayo nusu ya demu Oyono ye lukwago wabanaku Uira lukwago we gwanga Ngata kulide mugwanga Ali mu parlamenti ye gwanga Ekirala loya wa gwanga Meya we kibuga kyeggwanga Twa Kampala kibuga kya ggwanga Asaanira bwa mmeeya Agwana entebe ya mmeeya Tukwaniriza Mr. Mmeeya Erias Lukwago wa mmeeya Obwavu n'obujama Biweddewo olukwago kosonzi Oh awa mmeeya Erias wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya